datimsafi.com.
You're my desire, my world entire, the queen of my empire. Every day una washa fire, for your love mina retire. Kiuno na zungusha kama taya, popote mina wese ni haya. Rastaman nakaya, you take me higher, higher, higher.
Every night she loves to party, on the floor she whines so dirty. Bad girl, she so naughty, ATA anasaka naughty.
Mtoto wa kichaga, una uno la kuvunja chaga. Nikutafune kama vile baga, kama kuku wewe unataga.
She love afro and calypso, hip hop,
danzo and calypso.
Afro and calypso, hip hop,
she love danzo and calypso.
Move your hips, oh.
Afro and calypso, hip hop,
danzo and calypso.
Afro and calypso, hip hop,
she love danzo and calypso.
Move your hips, oh.
Move your waist, oh.
Move your feet, oh.
Move your way.
Oh yeah, yeah, she die, she die. She a dangerous, she bad, she bad. Kwanza tunakula chiba, chiba. Mtoto ananipa na vitaka. Masara kaski bao ma tiktaka. Bam bam boom shakalaka. Joni mimi wala simli kwa mashaka. Namla kama papa, si kama vipapa. Namla kama sapa, wanga tokeni hapa. Hamkanyagi hapa, mtakanyagwa hapa. Joni abari kwa ma MC, si kwa marapa. Na marinette, marinette, marinette. Na pomleta kati ni magoli kwenye net. Tukivujisha we gon' break the internet. Wakitufata sana tuna disconnect. Na hatujali sana mana we correct.
She love afro and calypso, hip hop,
danzo and calypso.
Afro and calypso, hip hop,
she love danzo and calypso.
Move your hips, oh.
Move your waist, oh.
Move your feet.
Afro and calypso, hip hop,
danzo and calypso.
Afro and calypso, hip hop,
she love danzo and calypso.
Move your hips, oh.
Move your waist, oh.
Move your feet, oh.
Move your way, your way.
Mtoto wa kichaga, una uno la kuvunja chaga. Nikutafune kama vile baga, kama kuku wewe unataga.
Toto wa kichaga, una uno la kutunja chaga. Nikutafune kama vile baga, kama kuku wewe unataga.